Neme kuja kuchere, bada zito wake yako, hasa unaswete Tembe na wedexe, kwa kodo DJs na kwa kabithi CDs Marizi ya records na kwa fesi wadosi Kwa chana na ili juice na kumbuka yako fesi Za mtoto kama repsi, razimu utakuwa mesi Pesu wako mwenye skete, razimu utakuwa snitche Uso ni wala ni checking, hana nkaguwe sneakers Sonde ni kikucheke, ni kamume unawrite Mkono ni yako fege, naisha hawivute Kama na nyusha pareni, mihi trowe kuruti Kus niki sobe ya rifti, machoko ni And the lefty, yeah. Nicky will be righty, my truck on in the righty. Then him to me mind it, he posing how he facing. Bona simple bling, if you simple, the Kenyan with his number, and in my lab, in Dabby.
Please,
squeeze him, you're my white town, Fanya, come on my pita. My other on the city, and Kutume, call your system when you tap us on the picture. Now you know, Chapo, feature me, shout on a Wakim Zuka, yup.
Kitu gani nimemaidi nisha kusoma machoni hii karne ya uwaz baby Australia ya kugani bare langu kichwani na soundi za mitali shori Kitu gani nimemaidi nisha kusoma machoni hii karne ya uwaz baby Australia ya kugani bare langu kichwani na soundi za mitali shori
Yeah, ya tore tipo kwako yeah. Lakini unapita kwangu Huna haja kuchange mekao Niambie tu wa love you yeah. Niambie tu wa need you Niambie tu wa want you uh-huh. Metoka kubana migu Kundani ni maumivu Yoto miareta wetu safi Huyaribu Mapezi ni maumivu Takupulizia puna Yuwa inatia hofu Ariel yomba yuko juna Kama ni mwerebu Basi mwerebu ni you Koja nibatishe Kitu gano unanwaza uh-huh. Haiwezi kwa your friend Na isita kwa lava yeah. Supiri nibatishe Kitu gano utataka Sije nambia ni pete Nimesha wana na Mitaa, ya biswani yeah. na bara uh-huh. Yenye giza na taa Ya watamu wa kupara Mahasa na choka mbaya Yenye watu wa kuriza Huyu kweri ni dino Kimtindu na bank speakers Kama kira siku ni mwisho Squeeze them yeah. waiter Fanya kama unapita Baada round ya sita Iri nkutume kwa yule sister Mwenye taba samza picha Na kiunu cha kuficha Meshaona wake mzuka yep.
Kitu gani umemaidi Nisha kusoma machoni Hikarne ya uwaz baby Australia ya kugani Bara langu kichwani Na soundi za mitali shori Kitu gani umemaidi Nisha kusoma machoni Hikarne ya uwaz baby Australia ya kugani Bara langu kichwani Na soundi za mitali shori Kitu gani umemaidi Nisha kusoma machoni Hikarne ya uwaz baby Australia ya kugani Bara langu kichwani Na soundi za mitali shori Gani umimaini nisha kusoma mchoni Hikarne ya uwaz baby Australia kugani Bara langu kichwani na soundi za mitali